Wellness come to Mbadi.
Mbadi man, Mbadi man.
Kitengo.
Wee ujoku, wee. Kumenoga Mambo ni bam bam, kila mtu yuko ha. Ujoku, wee. Kumenoga Mambo ni bam bam, kila mtu yuko ha.
Maisha magumu kila mtu anajua. Shidani zangu zako staki kujua. Haso zangu leti kama ongezi jua. Mora peke ya kendo anejua. Natafuta kwa shida simpangia kutumia oh. Natumia vya kwangu mwezangu unaumia oh. DJ ongeza vibe kati tucheze. Maisha yenye mafupi wacha tucheze. We DJ ongeza sauti.
Naweka shida chini wacha nijipongeze.
Waita, waita tena niongeze.
Naweka shida chini wacha nijipongeze. Wee ujoku, kumenoga Mambo ni bam bam, kila mtu yuko ha. Ujoku, kumenoga Mambo ni bam bam, kila mtu yuko ha.
Mizuka shapanda tucheze wote. Tingisha ni date yote temente. Nioneshe ya ndani ya liomo ya moe. Na nje si mwabi ndani kwa ndani. Minasikia ra, jamani ra. Minasikia ra, jamani ra. Minasikia ra, jamani ra. Ah, wea basi, msalimia seremani kidunda. Kunjani, kunjani, yeba. Umenikanyaga kama unioni naumia. Umenikanyaga kama unioni naumia. Umenikanyaga kama unioni naumia. Umenikanyaga kama unioni naumia.
Una nini?
Chastira umelewa.
Nauliza una nini wewe?
Sani mkubwa umelewa wewe.
Una nini?
Kitamu umelewa.
Nauliza una nini wewe?
DJ Inesco umelewa wewe. Come on, come on, come on. Isha boy, isha bilavu, isha bimapensi. King of boy, Kitengo, Chagile baba, Kakitalamu, moto nungua, maji ya shalo wewe. Aye, Selina,
haya tuende.
Selina, oh, Selina,
haya tuende.
Selina, oh, Selina,
haya tuende.
Oh, nauliza why, wanajifanya wanaongea nje. Repeat again, wakija zungu wanakimbia. Oh, nauliza why, wanajifanya wanaongea nje. Repeat again, wakija zungu wanakimbia. Wewe, DJ, unazingua.
Kwache, kwache, kwache.
Unazingua, weben tu. Ukijona una kasoro, yondo yako kasoro. Una sura nzito, spake makeup wewe. Utachekwa. DJ Inesco Mtumbadi, let's go.